ardada maadka Al-Qamar Educational Academy oo kumid ee maadiyada walbarasho ee Kiala Baydhabo iyo ardaydiis qaybta caafimaadka geeka oo fadhaytay imtixaanka ka dambeeyay ee sanadkan iyo ku kubahaayeen kulliyada caafimaadka maamulka maadka ee sheegay in sanad walba ay hasaareen arday shil duban oo baradaas caafimaadka aanay seetii oo siyaasi shahaadooyin siyo kumid nagadan bahda caafimaadka Baydhabo qaar kumid ee ardada geeka galay imtixaanaadka kama dambeeyska ee caafimaadka ee sheegay iniyo ka faraxsan iniyo galan imtixaanka ka dambeeyay ee sanadkan iyo ku kubahaayeen maadka Al-Qamar Educational Academy ee magaalada Baydhabo
bismillaah ana maayle rafaad muhiib ali ku soo dhaw iskoolka Al-Qamar Educational Academy maalinta in faraxsan imtixaanka in ku saayo geeka imtixaanka intaajiin saas leey rajayn in ku saay bismillaah awalan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh maayme balayga Aisha Ahmed Maxamed maalinta oo ay tahay arbaa taariikhnaa todoba bilishan aad lama kulan laatiin shanta oo Al-Qamar Education Academy imtixaan faas 8 galaaniga geekan in goow gaabi
ma ayro fardoos xasan xuseen oo kuma taartay dhigaas Al-Qamar Education Academy geekon taankan in goow gaabi
bismillaah anu ma ayro fartum bashaaro kumida halteeda dhigaas macadka Al-Qamar Education Academy geekoy baan tanin ka dhamaaday examki faas 8 oo barajeen guun insha Allah
geekan tan bay galay imtixaankii oo riteen ka hayo faas 8 kentay galay mayba dhamaan ardayda rajay natiijo feyda rajay in gaar ahaan barajeysay saaso kale natiijo feyl
bismillaah anu ma ayro noqtaaf shiraad aan kumida arday dhigaas iskuulka Al-Qamar Education Academy geekoy in goow imtixaanki faas 8 ka ayeeydan ka faaxsan may jaan inshaallah
ano ma ila roo shaab yusuf fasim oo kuma ardayda ma had ka dhakadaas ee geeko taariikhda 7 bilii may lama kun laati shanta oo geeka imtixaanka iyo caafimaadka ee fast 8 ki oo riten ka ay geeka tan ka gibi gibaawi ee may ba dhamaan ardayda rajayna natiijo wanaagsan
no ma ila roo dikriin sa ibraahim oo kuma daha ardayda ma had ka Al-Qamar Educational Academy oo geeka taariikhda 7 bilii sanad 2020 shanta imtixaankii oo ritanka ay u galni oo may barajeey arday dhamaanta arday saaxiibada may barajeey natiijo fayl gaar ahaan aniga may barajeey ka intu intan galay
ano magagay abdi macallin ali oo kumida ardayda mahadka Al-Qamar Educational Academy maanta oo 4 taariikhda 7 bilii sanad 2020 shanta may baan in gabagabeey imtixaankii kana may barajeey kan wanaagsan dhammaan ardayda oo kalena ma yeen rajaynayo kan wanaagsan